atom suit na yesindi iswa imutsware polos are hallelujah gatsa hutsiba God moki polos iswe ma mela hakili iswe
Asukile ezinyangeni. Athi ndiyawubhekisa amehlo ami kuYehova. Umuzwa shaya kancane. Athi bawoxa ndilahlekayo koluha mbolwe liliswe.
Senna